Tikulandire ne komanso kupatsani moni program ina yabadera dera timvetse special kuchokera ku MPC Television komanso kuchokera kuno ku MPC Radio 1 tikulandire ne konso mamukonera komanso konso mamukumvera ndithu kwa wireless yanu yapamwamba MPC Radio 1 dzina langa blessings chireuka tiene tikhale limodzi program ya lero tikhale tikukamba zambiri mozungulira nkhani ya shuka inu ndine tikudziwa ndithu kuti dziko la Malawi takhala tikudutsa mu nyengo zosautsa kunkhani imeneyi ya shuga ndiye tikhale tikukamba kuti tione kuti tikuchokera kuti tikulowera kuti komanso kuti padakali pano kukuchitika zotani sindili ndekha mu studio muno mprogram imeneyi ndili ndi akuluakulu abungwe lomwe ndikuoneka kuti ndilatsopano limeneyi akuti Civil Society Led Black Economic Empowerment Movement MABLEM amene wa watu za zambiri wa mabale mkwitizano ndithu ndi nthambicha ya HRCC ndili ndi Mr. Robert Mkweza Lamba omwe ndi chairperson wa mpando ndakulandira ni program ine
iziko mukambeni
omanso ndili ndi Afrison Jones omwe ndi coordinator kuchokeranso omwe ndakulandira
ndathokoza kwambiri
koyambirira mphati ndi chimwe MABLEM ndi chani
tinapanga found MABLEM around 2017 pamene tinakaphunzira kuchoka kubudziko la South Africa nkhani ya Black Economic Empowerment. Inu mukumbukira Malawi muno anthu akhala kunena kuti ndalama ndi wanu, dziko ndi wanu, ndalama ndi wanu. Ndiye tinali kuti yayi, ife dziko ndi lathu, ndalama isakhale yathu bwanji. Inu ndi ine nda Malawi ndi ene yake nthaka, ine chuma. Ndiye tinti pangene chilichonse chotheka kuti chumacho chikhale cha ndani? Cha Malawi. Ndema blemoyo chairperson wa bungwe imeneli ndi HRCC Human Rights Conservative Committee and mlima bungwe stena sana over 100 amene anda ma brem and the foreign foundation ndi kuti coordinator na secretariat ngani yiku ndi naona kuti tione tetsana Malawi akutenga no mbali pankhani ya za chuma titamanga ka ufufu wa mbili ndi pali pali ma business akapo amene ya Malawi sama batsa ndi anga kwambiri ina ndi kanisho gai mu kaona it singo wa isiko wa ndi kanisho mbe 1940 ja kuti zafika pa ndi kala mena zungu amwenye sina ika pa ndi Malawi anga pa ndi kwambiri nkani ya shuga nkani ya fuel importation ndipo kubwira ndi na yeno ndi pali ndi kampani ya Malawi imene ika pa fuel Malawi mpaka na mina na yamba simama simsuwoyo kuda babwe safio kuna mipungo kugambiri mbili makampani ambayo safio sana kafuna kuda Malawi hapa ngine omwe yobwe safio Malawi huko ndio ndaba ngadi kwa semeni ya mpaka na ndithu tuna bado kwa makampani ya Malawi alipo mwina huko saa 7 amna kubwe sajadi mafuta tapa ngai deal dish za kwa Eskom za mageti kwa jengo kubanga kuti ndithu ta Malawi huko atengena ombali pankhani ya tukula dziko lawo kumaso akhale enichuma ti dukumbo la tunena kuna kuti makampani ambiri amena dzipanga ma business Malawi uno anda yadzikha mi dash Malawi chifoti katero inu mwatapeza kuti mwapeza contract ya 2 billion ndiri kumudzikona kutukuka ukatuka mudzi wanu kuti Malawi atani akutukuka tikamapa tsobwera kawiri kawiri amatenga ndama zija kupera zokunja chitsanzo ndeje kusana mashuka chinja
chabwe tisana lo kusana mashuka akupeza ramba simuona kuti zimenezi zitakuopheza anthu omwe angakhale ndi chidwi chobwera ku Malawi kuti adzachite invest kapena adzambitse ntchito zosiyana-siyana za malondo.
Aha, si kwenikweni kutero. Nkhani ndionera kuti munthu amene amabwera pa khomo, amene wabwera wapita pa khomo pano amakhala kuti ali ndi chifukwa mwamulandira bwino wakupezani kuti ndinoti akasuka munkwanisa kumusunga mpogona papezeka chakudya apezeka asanayambe kutulusa ndama yake. Akakhala impressed mpamene amati ndaona kuti pakuperewera apa ndikuthandizeni apa. Tutanzania hapa. Komano chidwe mino tinali nawo ndongonena kuti ife ndosauka titandizeni. Nde mulendo kuti abwere abwere pa khomo pathu tikumpe pandrama ya matiresi, tikumpe pandrama ya blanketi, tikumpe pandrama ya kugulira bread, tikumpe pandrama ya sugar. Tikumulowa kwambiri munthu uchi, fati tilibe kuthekera. Koma nyumba ndi yathu. So nchimozimozi ma program ndi ma business ame tikunena. Anzathu obwera akabwera amapanga invest kwawo ndama sizimathera muno ma profits sajera muno amabwerera kwawo amena kuti kuka ndiwo ife eni nthaka sitikuphindula so even boma linayamba kale ndondomeko kuli act imene inapangidwa Black Economic Empowerment Indigenous Persons Economic Empowerment bill something like that iri ku Ministry of Trade itayamba kupangidwa push inaimisidwa mazaka za 1998 or thereabout. Why? Anza tobwera omweyo. Ah, ichi mukapanga ndikuti simulandira thandizo maiko samabwera. Koma nkhani yokupanga brainwash. Anazo kuti amayo achenjera. Ku South Africa tikunenako ndiyoti pronounce ndiyo ziwika salola. Kampani na iliyose pasapezeke muntu wobwera akudusa more than 80% ya mashares mkampani mene. You would want anthu adziko limenelo akhale patsogolo obwera zingokhala 20%. Nchito zomwe amalawi sangathe kuzigwira. You can outsource. Koma nchito ine iliyose imene angathe kugwira amalawi simukwena kubweresa expatriate kubwera mmalawi mo.
Komabe ndikuona kuti likumveka pemwachi. Mwati nyuwani nyuwani, mwati tsobano tsobano mwe. Mwina simuna kuhile nchito yoda mandiga kumbale wapu nzeta atuda atziwa kutuguli.
Mablemu. Ya, zita utega kuti tuwena ukitati paso golo. Kumangani yona kuti kwa mbili makanga di voluntary work yongo zipereka. Ndiyo kutu kwanisa ufika Malawi na aliense, ipa mafunika beka nga chepe. Kutu wafikiri antu wacha. So, ndi ndo nebukeno riti dakapanga abe, tika mapeza ma program kati ya kuti tukamba kaza sugar, tukamba za ye jengo, ima kaso njira imozi yofali sa utenga kwa Malawi. Eda mine anamvabu mavuto atukani za atu, ama tifikira kuti atandize. Alindi vuto, ama pita kafuna pange pasipoti, atani, agwalesa, amina jitima afikira. Onsa nyamadari ku Israel, tinao balinki. Eda mine afuna pita ku Israel, tinao balinki, tumabasa upungu ndu upangiri kuti, pange banji. Kuti zinthu zawo ziyende. Cholinga ndio chita impawa mu Malawi kuti apite patsogolo asapondelezedwe. So zitokhala kuti ena kumaziziwadi kumene nzoona koma ndi process yonati ifeyo cholinga chathu nchonoti tidafike level yonena kuti anthu obwera ziti pasaulemu ifeyo. Osati ife tidzagwadira iwo uya chifukwa ziko ndiratu tukamba za migodi. Ndi percentage yanji imene amalawi titachite hodi. Zakale timanena kuti 15 years tax free msamali bila nsonko bora Mungu tipangira ma mine tinabwera ndiwina anati ponda kukaelekera uko kuchosa chosa chine chili chosi atadziwa kuti zikuthapo ayi misika yavuta maiko akunje ndibasi tapita ife what did we benefit 5% only yes minutes makazi uchitika zina zosi zimathera matumba mwantu so tunena kuti ngati dziko tindikuthekera miyala taipeza kukasiya uko ndio kuti ife ngati amala tikhale no patsogolo. Botswana inatukukwa chifuja miyama golidi ya mziko mwao. Zimbabwe kutukukwa chifuja golidi. Ifeo chifuja ndijani, chifuja ndondo mikozumeti masatira. So Black Economic Empowerment Act mene ilipo ndondo mikozabomu, ifeo tinajipanga uti tichizusa. So tisana chizusa kutitu girani ndipo matilivomereno la mulo ndondo mikozumeti jempeti na tiambika hii maactivities mawea nesiwa, kabina sukuwa falisira antu. Chifuwa antu ndamata tisupporti. Kwa uzabo mkutabo manzonadi. Panopo kwa mpila lero. Sazabwele so mtu wakunja kuzagira nchile mene ya malaya magwira. Pita ni mbwandiro mwaku meta ndindani. Bodostolo kwende sa bodostolo. Tima bodostolo kuma China. Akwende sa bodostolo. Mfuna mzoti niyosi mkate mwaka gula kazibegi. Kukazibegi. Mkujita rani kuika balamani. Mwachanya mabanja panji. Tijibwele se expat. Expatriate. Abwele azati gulisira mwa umalaya.
Kumaso siku mwana kukaona eti kisazo ya mpia kuzimbabwe kuli indigenization policy imemana una kuti any company mine ipange invest in Zimbabwe mu critical sector ngati gold, tobacco, janjani foreigners zipanga owned for 9% 51% must be owned ndi ndani ndi yani yaka kuzimbabwe yo. That's where my blame thinks that it has a niche not yeah I prefer my company was semaze kuchira malawi kunoka ama contract ndi boma atobwera kunjaja. Kuma Malawi wenzi kani stake. Mkampani mene jia, this is Judas mene zijazo. Denga niye kuli ajami, yama blame. Ndeba kakalazo pinga pinga zina dizina. Ndati zime jitika kusalima, zimeti mayamba abotu ya, izi sisu kuenda buhimu.
Mkuma chula chua kusalima wako, mina tulowele kumeni buko. Kuma tisa nafiga kusalima shuka wako. Pada gali pano zilibati, tinaona mtumizano zinapita kusalima shuka, makamungu wabelegeza mulirongo ya mungu, tsitsa matraki, ndizina zote ilozo. Situation ya shuka panopa. Mwina mdali batsa jitunzi, zikoni kauti zilipota mbizara.
Pali ndendo mikozwiri, irovo ya mba kupanga so sugar, kupiga, kupanga sugar
production.
Awa wasalima sugar anayamba, panopo mwina tingati miezi, mwezi umozu kuta. Tapita kutaka ndira minda yao la mwajisanzo nzatwa salima sugar. Nzimbe lipo ya mbili.
Okay.
Akukolo ula kuma sitingai malizi. kuma fodi machine anaima ndiye pakuenda kuchitikano machawi ndiye machawi acha kuchitika chimene akuchita sachivomereza nchona kuti poyambira malola kuti munthu azigula paketi imodzi imodzi pana kumatha kukwera nokuti awiri awiri kumapita kusokolo pomafika wiki ya mawa timfa kuti mwina akumalola 5-5 kuti akasunge so sugar akuyesera kuponya apo ndi apo iwo airovo airovo asalima sugar akuyesesa mbali zawo komanso mukumbu kuti boma lina zavomera itana kuti irovo idanena kuti alipera ananena kuti tipeze amalai muloledo kupeza ma license muziro wesa so sugar ndende uchakulowa waku Zambia waku Mozambique timankula ndi pa program ena dzulo kuti ayi kuno kuti kutenga waku Mozambique chanchani izozo is okay nali njirona kuti tipeze ndodo kuti amalai asavutike ku complete lopanda sugar komano ifeme tunena kuti zili pati process yathu ndionesa kuti tikakamize makampani amenewa aondise kuti akupanga times chifa sugar watu yakazadza akapezeka pena pali ponse anthu samagula wa 3.7 or 4.5 kapena 5000 amene agula wakunjaya agula wameneyo chifa kuti palibe alternative so chifa chetu panali gap pansika zimakhala kuti akangobwera mangopitirira so mbali ina inalionena kuti kafuka amapeza kuti amalao yena amagula amaika anthu palaini alisa mampasa 500 kwacha akagula pelo packet imozi imozi nangasamati zigula imozi imozi ndama ndandika mavenda more than 50 osaja akabwera sashuga uja iya kumika mu pelo nsupano akuapa sajani ma 500 sugar ije akagulisa 4.5 akupanga naye business so munthu mmodzi that's why wezo ritu kukomelela ngoma kana kha utanagula mozi mozi akupita kumabanja awo bwezi chiwerengero cha anthu amene akukaka akufuna sugar chikumachepera chikumachepera koma izo ndi business sungathe kukwanisa kuchita control 100% ko yathu ma first investigations inalionena kuti CFTC tachita ni machawi ndi a police muzitha kuyenda dera limene mwina sugar waperekedwa nkuchita monitor Sabatata yomwe weekend yomwe amaone sido ku stadium mtu anyamula kugulisa chuga mu stadium ana ino ka ndi chidu kumusaka amene umona kuti kugulisa ntengo anchi fanta hata magula ma 3000 wolemba so zina ya irovo koma ntengo abo mavomereze kwa irovo ndi 2300 pere bag pere packet zinthu kati zimezi zimezi kupangisa kuti vuto la sugar lizikerabe ni kerabe kuti akuperewera chifukwa ena anamuona anali kuthekera kumasana kwanise fati ine tikana gula 2.2 abandika gula town wa 2.3 ya chanchani so zinthu kati zimezi zimeneno zili zipinje zina tanzatu a police nda CFT abasidwe capacity kandi kuthekera kumatha kuchita monitor kuti sugar kwenda bwanje thirdly kani ya kutulusa kunja kwa dziko lino pali katero ndithu yanthu panoko ndi devaluation mwone sugar tukuti sugar wakwera analipo 1.9 ka wafika pa 2.2 kukwera kwa kesi mwina less than 500 kwacha koma sugar chichitikire cha devaluation akapita kunjako amene watumiza sugar kunjaya akudya times 2 kapena so times 3 pantengo wawo kufuwa cha value ya dollar pamene idakali panopo tidakafufuza besi lingao neno kuti akupanga nduyu company kapena chanchani koma anthu amaona pindu kutumiza kunja kusandikuika mmsika munthu chifukwa chake mmaona zithunzi ku Zimbabwe sugar wanu uyu wachita kulembedwa zina la company yakwanuko wafika bwanji kumene pomwe kumalai kuno tilibe sugar
ndipafuna ndifunse pamene papa kuti zakhala bwanji kuti chaka chino choka tikhale ndi mavuto amene mbuyo muzimachitika koma sizimafika apa tinene kuti mwina ena mafuna pange ku business chifukwa cha devaluation mwapeza zotani
izinthu zindapo business tasuona choyambirira pali zinthu ziwiri shunga kwambiri amene mabwera pa local market analochoka ku ilovo nde ilovo sitikudziwa kuti vuto kandi distribution pattern polomwina kumene amakafikira kwantoja panali ndi thungira imene mwina ena akapita maina atadzinga wa shunga molomwa ilovo Amizu shugwe, mwata pite pa local market, ama pibu da simango, mwapita kunja. Ndami ya mfuna za mpeza namba, fatu kunja kunja kwa mkusa shugwe pa $2, amona kutaba kwa namba za mbili, na ni kukuli sa kumala kunoko. Nde, a lot of sugar was smuggled out of Malawi. By, not by Ilovo, Ilovo ima baga supply, but sina ka Ilovo, kawika wisi matenga sugar kasi ya kuoka langa di kumajinjiri, kaya kutandire, ima dalira ma distributors. Nda, mwina, pakadipa, nitipetu ufufu zazo. Kuti amene ndisimusi kwa mangasema go sugar line ndani. ne fashu gambile matu kupita kunje anapanga create gap ya ikulu ya demand pa local market vuto lina limenina lipo ndona kuti tikabwona company kada salima amina amende sa company ya salima focus yao sina local market iwo amafuna lazima ngashuka ma 50 kgs atika shiye kuma ma company kwa sadzipitsa kunja It's a business. Between my government and the GBI, the company of India. Under the agreement, under the company of India, you can 60% your capital. Bomala Mala Uriga, you can 40%. The Bomala Mala Nagula Malo, Kusalima, under GBI, which is about over 2,000 hectares of land.
In
Amagasu, we're going to go in Angula factory, this is a hotel. Okay? Company, you can have an investment of about maybe $25 million United States dollars. Into the journey, ku project kuja. Tokala ki company ja, I think initially, by 2016, mila ma sign an agreement, which was also wrong in our findings, right? Kumasu mili zika diyo, kwa federal report, mila napanda. Anabisa the company ja, 60%, kumada mwe kan drama equivalent to 12%. Anega about $4 million. Ndugu wabasa 60% jani, ya company. Then kwa ajana mwe, anabu ya nalala mwe, ama au msua company yake. Anambo chipangarani yutu jangati jawa. Ndete ya mendiwa kumbuwa 2019, tina azabita kusalima, palina mbina kanyo sayi ngati fema blame. Tina azabita kusalima shugi, naka bisa kuti over 300 employees da mwenye.
Over
300 employees da mwenye. Yani ya mwenye suna mkina njito zao expertise ya, ili kumunda lo supervisor, kapita wa kumunda, ama kala mwenye.
Ya kwa kusa, umakuto mbela, umaso umwe, amuvela, MPC Radio 1, osewala MPC Television kuti ndi program ya Timvetse yapa dera dera ndipo mu studio muno ndi ndakula kulo chokera ku Maplan tu matewe tukukamba za shuga ndi zina zomwe akugwira pa Malawi pano munapeza anthu
over 300 employees adalama mwina kapita waku munda uchamakhala mwe ife na limba kalato kulembera GPI Green Belt Initiative ndaimene kuti kuti zokhala bwanji ndina best waste of labor tapanga ni investiga ndiko njira kugwira anthu wa the base budget is CD. Kuna malawu kani kukanga ni namunda. Anga ni mchola nzimbe zukaa bwaji. Pamele mwenye mwenye mtanteje. Desi njeza kazi uchitika choncho. Mene mafika nuri 2021. Kuna mwenye ku GPI kwa sinta leadership. Kwa mwenye new board. Then itina anambo uzu. Ndeni hata pito kumwenye anakabisa makumpli. Demena abanga reze mbuyo mwenye. Dia nampak buat. Nampaknya, I know. Nampaknya ada pakar luar pun di chairperson. Nampaknya dia pun tahu. Aku setak bosan. Anak orang dah ayah. Company, imanu di kerjaan boma dia tua. Bukan kerja kusungkiran dalam. Kuma di kau nama gambar kontrol macam. Boma ni kan dah macam busy. Kubosan awal. Nampaknya di fajar nampak company kerjaan. Zukara buat. Kuma asal macam saja. Malam muda kerjaan dah Green Belt Initiative. Pampu yo po. Anak abad sa chief secretary. Mwambeni 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 SPC, ndi ST. Mwambeni zikeza ndani? Za GBI. Ndiji nishuambia nalu kupanga ratify shareholding. Kutia shareholding ijoke majama ya ST, that's SPC, iweo majama ndani? Wa GBI. Mwambeni amajuza nga jilamuzi, kutia antwena yaka kula, magata pako minu ujandarama, kwa sila mwenye ajazi wanga ndarama. Akapaka ndarama, iwo kula kutoka zao, amalao usi mazajiri chosti. Da mwenye aja, anaturu woku nongo jimana kwa nabuza paka ndarama, ntukubeda tukula malao. Dama kumanga shuguma 50 kgs, kumandruta kunja. Nde, 2022, inambula fusunotu, inuweo tuze ni mwena weka drama zoku nda izizi, $25 million. Mwena weka $4.5 million. Tukupatani, buwa manana uza, tukupatani 6 months. Mwukai muda mandi za upeleka equity ya company diyo, imendi. Antu waja under pressure, kutu, atutu lukira, tipanga mwanchi. Sina ngano buwa mwela sinta, new management, tipanga mwanchi. They are not on the local market. Mkubwele ka drama mawaja. So they borrowed 6 billion. Nuhuka yibile ka nuku company kujenga equity. Ata meka 6 billion, they are majority ya. Yeah, I think it was 8 billion there about. They are not so mkubwele ka wanji mawaja. What in you, mwenye kwe samajani?
Mav dollars.
Mav dollars. Mugafuku spends the Maga Society find oddity. There's not for a jack. And I'm a Maga Panina, I'm going to go to the Mount Meru, Pacific, and then I'm going to go to the Mount Meru, or Pacific or another company. I mean, I do have some of my own. What I want to company that you quit. The Rusalima Sugar was a Ramazao, who collected a company. They have a natural system, they also do. Tell you an investigator says. The change of management in the bomb and decision to send a bomb and whether SPC ever know it. And not know, let's have an audit for this audit. It's very advanced. Hey, they will not focus into. Damn, I plan to have a rock effect, Sanka transfer. You are a skills. Almost every 70 billion which Obama might be at Waja, that my partners. But you have a governor, so be some of the officials. We all know Miss Madan
is some of the officials.
Is it a remote one? I learned the last
one. Mine, I know.
This is 100 in the Mabi says. Because what we now need is to persecute everyone who was involved in Ganesha Mashuka. Now, because new management has changed, if you after engaging in the new management, Travanganotis in Singapore. Choya Pilina, Panama Company is wholly owned by Malawians. Only by all of my yellow moats. Kuambira, general manager, Panama Mosi, Osina, Malawi. And Jugunaba, Amunana, and Wakafara, the dress machinist from Guy and Dead. Malawi and I am back. Would you consider to Janet and Gandhi to other three Malawa or Post the Malawa Moon? Either from Uruana, from Masti, and a bit of the Anasiam. I am okay. Then in our discussion, we are going to be maybe going to the foreseeable future. We are going to make a guy. I want to focus on the local market because as long as we depend on the law of alone, and some of the distributors are being crooked, you might want to sugar local bill and a gunja. They would see the tail of the hour. And assurance and other parts, now what you want to be a Zidusita Sinda. Sugar is an Azibanga, I joke about 50 kg or about 1 kg. 1 kg, and our bank decides to straight into the journey, literals. Also, some of the Camino Mani Bagati, but Pagan Association and little Zaga or about to Munga to Corner Jabino Gashu or Salima, or Mobezega, or some of those who Salima in the Sugar.
Maga Magachi Gaujakumi and Tamada about the company.
Exactly, that's a price. Sugar, you go your own Alibeso.
Oh,
well, what over me?
I'm a Peter Gunja.
I'm a Peter Gunja. I'm a bag of 50 kgs. You all they didn't care about local man. What were you carrying on the Tibangeta Lama? And you muga wewe ngoni ti mulizove sa shoto kuti na alola bwanje kata Malawi kukapatsa anthu akunja dzimu bwina kuzati bera zove sa shoto kwambiri kumano pano pano chifoyo Salima mabanga produce nawo sugar waluka around 25,000 metric tons mukumbuke anapita nduna za ogen za malonda and abano ta nimini company you need to expand to 100,000 metric tons. The whole idea is pakale market share between Salima Sugar and Rofo as we're going to complement each other. So that the demand that we can't normal muno. A sugar, this is what we're going to meet. So for priority, the company I Rovo, this is Salima Sugar. Must ensure that the sugar is going to be in Malawi. First, since we're going to have the sugar, we're going to have the panchalo. We're going to have the sugar. Balibe. Yeah, since we're going to have the sugar, we're going to have the sugar. Kungo figa baoje baga pade sugar balibe yai sizoona so na priority imena Salima Sugar with our engagement komaso engagement boma boma labanga sugar komaso Salima Sugar na kuti sugar yesa mabanga panopa aka for the local consumption to make sure that this problem it fanyake bwana anga kuna kuti tikamafika mina sabata mawo inayo paka mezo za rani za sinda same assurance has come from Usa Ilovo. We have also not to Ilovo has also started delivering kumajani kuma literals. Because of that, ladies and gentlemen, come on, maybe the first best decision manager, you know, would be Boba linasi intamene kampani chame lechidwe na kuwapa tama lawe.
Mm-hmm.
And leadership no is committed to make sure that the government owns that company. And the boma company ya, diya yundine. Ifuano, ngongole nungweza sondi yundine.
Mm-hmm.
And wangu ya kana manda kweza namba ija, chime nubanga nunga nima blame. Taona, oh, for the first time in history of Malawi, since ngani independence,
mm-hmm.
mpaka na 2024, January, for the first time now we control sugar. From the same way, it has been in Azungu, and the Rwanda, Lono, Ilovo, foreigners. But for the first time, when we are independence Africa, January 2024, we are able to control sugar. It was one of the critical products. For sugar, we are going to offer many. Zivre, and I'm going to offer you, but sugar, but I was better to know, only sugar, and I'm going to get a pala, and then for the first time, and that is one of the biggest achievements that we have achieved as Malawians, as a government, as a people. Now we control sugar. The question is,
could we control it, Mr. Mkezaramba? We don't have Salima Kukagu.
Yeah, see, ku Salima Kukagu kuma as a nation.
Mm-hmm.
It's part of ownership. Mene nduna kuti itenge umwini ngati dziko. So, ma commodities atu, zintu zimene tima zima divasa, ma basic needs. Ngati ziri manja mwa antwena, amene tibe control with. Nikuna tibu makara ni mavuto ngati hama. Kuma kuti muone kuti sugar ali manje manda na kuendesa ndani petu na kuti achi Malawi amene akuchita lead the process awa amene anali pakati iwa anangobwera kuti atipondereze chifana una kuti ndipote muli pindu mu sugar amalaya akugona abagona abe ifiti takate chifapa ndunena pano kuna kuliso kale chiretso chonena kuti company siye kupanga produce mukwenena kudziwa mwino mukuzowa kuti sugar kusowa. Koma pale ena anapita ku court
wana. Alikuwa
ku court, kwa sababu produce. Pamene akunena apo pano kuti pale Malawi nako zipereka. One nakuti alibe mantha akazoche. Ndi amina anali ali ku Europe, ali ku Salima Sugar. Ndi amana pangisa kuti ziteke. Literally anapeza police kutseka magate. Atatuluka ku lunch akwauza kuti apitani ku lunch. Mina mabwera amwenye kuti alowa akwauza asole simungalowe kai. If you want to run this factory, it is use iambe kupanga produce. Mutipasa 6 hours. Ngati sitipanga sugar, in here you can take the factory. For menene na mutijoli nga jawo china jori, irepere, then I lose a boma, but you see you cannot run tigulisene.
Mm-hmm. Oh.
That's the whole intention. Tigulisene, tigwendisene, debo manu nina anzona dita
nganika.
Tipasene. But these guys, anapanga mjira mine, it may be illegal. About from other myth njira zina kwatse kira ndi anachita run anyamata peza anyamata anani nacho within 4 hours machine yakulira uko shugwa amba kutuluka bu
andi amwenye anyizwa panga china amabwera ndira ku stage
yes
ngongole just run down the company kuti eventually you know chino chita kina ti valueless kena wazamuhitani azamuhitani
ngochitola
kuti boma ndapanga ngozi boma ndapanga investi za mazambiri zikenga zakurani zangopita. It's until that decision was made by government. Well, from the highest office, you know, the Tengani, Pangani go back and evaluate Kili Jose, Chokutan and the Salima Sugar Company. Digitally, really back to GBI. That's why things have changed. They tried everything to take over the company, try to stop production, and try to make Malawi Sanga Bangalani to manage. So for us, that's an achievement. It means to all of us as Malawians, we must support that idea. For Inakuti, sugar, so far, I've been producing. We know we are Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Malawi, company, Malawi.
Smallholder.
Proceeds are basically two companies. We are saying Zimbabwe. For GPI, the government is a bomb. To go to a bomb, we are going to have a bomb. We are going to have a bomb. We are going to there is a way even to invest to have capital for Yanni for Salima Sugar. One bomb, I can do this when the dam. It's about to capitalize Salima Sugar using the dam as a bomb. All of why? Azaiki mamalo stock exchange. Kuti ino nini mwini na teza kemi mwa yoto kula mashia.
Kula mashia.
Anda pangarezi ndrama. Andi kampani kabia nani? Ya maawi.
Chabu, toya tu ya ta. Tumalize ndi Mr. Mpeza.
Hey, so, mwajidule tinene kuti mkani ya sugar. Ngakale tukudanda ula kuti akusoa. Amala akusoa. Tinapanga dara, kapena tukupanga dara njira. Imene yone na kuti. Azindikire su kuti. Pamena akusoa sugar. Suwa nko suwa chabe ya. pansi babali zimezu kuchitika. Ndeti zikandi chidwi, chone saudi zikuchitika pansi zitana nazo. Ndienga tukunali plan yoti chumajaboma chukusaka zilo, chifajama, decision made mabanga kungu hapa santo obwera. Kutitapanga nirani, ife sitingachiti nirani, aa. Malawi mnoti ndugu tekea. So tiangane mbali zose za chuma za zikoli. Malawi mozo la wili atakubezeka. Tisamada lile kwa mbili kuti antobwela ndamenanga titandizi. Antobwela aje tukua basa sundarama za mbili. Tukabiza utu consultant. Ango tuuza kutukudi mavuto watu ndichani. Mufuwa mzodi situ wazwa mavuto watu. We should trust in ourselves. Our abwele azingo titandizi ba mene sitinga kwa nisi. Tikabanga zimenezu. Tisunga chuma momuno, chikala momuno. Antitipeza kutila amba kukula kupita patsokolo. So, kani ya sugar otu wisadira, tuwa nisa kuti sugar ambi kupezeka, haka pezeka kwa wina aliense, chigao cha chuhiri chato, nchoka kamiza nukuli sugar atsike. Jifauti sugar kulimi, domo muno,
mbukono wazita
kutela, nizoteka
kuna wili,
nizoteka,
ukasiriga, matibasa sugar, saa wena ukalo kila mtengu.
Akwenina kukala otsika sugar manage. For my materials, amene tukupanga, zimbe kabina sugar ndi kufirudi. Whatever happens ndi kufirudi. Meno mwai samarira nzimbe kudimba, you get best sugar. Mukajida andaletu mukasokoniza kudimba kuje, sugar sangatu luke wabu inokuje. Nde Malawi alipo, Sugar Cane Growers Association of Malawi ilipo, imene kuende sa onso olima ma small cane growers, amena kwa chita control, kwa hapa sadivize, ndi upungu, kupeza ngongole kwa tandizi, ndipenda inoti nzimbe ilipo. Majisa nzu kusalima kutina inda ntawe yosa jepira 30 minutes, tukungu enda muzimbe yukayoka. Cruiser ikutamanga. Zimbe yukayoka. So nzo kuti capacity yuma banga produce idakalipo. Nkani ndili capitalization, teatandize, aike miru ina machine yena pambali. Chufa, anayipanga kare design, minana ipangira sali mashunga machisanzu. Machine yaku enda wu, atakuika so ina nyua nipalari. Azipanga double, ma production amina kupanga aje. Mabedo yake sugar sabi, saso wabansika, kumanso atika. Sugar kapezeka wambili, akatika. Uyobirai, sijizada ndaula nae nso kuti antu wakugula wakwela, chukale sakala nae. So njira imene ndi imene tu nao titakali nao, makampani ya chingao cha sekta ya sugar, wiki ama watikadukuma na dairovo, tikampe so mavuto hao, ditika padigizi, tizabiranso ufoto kuzirani, utoke ndo demewira kubilizana ni makampani, kutivuto lisa sachitike nso marai munu, fang kwa yamba, tienda motere, tienda motere. Ngadibali mafuta pichi pinjo jiri boma, tikumana ndi boma, Minister of Trade, Minister of Finance, tuonu kutata nisabuwa njuti vuto limene lisa za jitike. Kuma kuma pedo baki, nkani onina kutiti kukirise nchito sugar kutukula umoyo wa Malawi. Kaya gula ma shares, ndi zina zote rozo, nkati njira imozo yojita impawa Malawi. Tisadalili zina zomwe na za kumji.
Mr. Jones, mwotsi za modani.
No, kukundu una kuna kuti tinari ndi wa Malawi kwa nkani ya mafuta sugar. Masukuti vurosi kaya, lita nditu, lamba kuta. Kwa huku ndikona kuti tipeze solution yotu ndi efe ya Malawi ni yake. Panopa, muka wana mene zukalira, zukona kuti nditu sugar yo, pa market ambofezeka. Andi ganzono wapi anga salima sugar, lomba gano focus kwa 1 kg for local consumption. Ndi ganzoloti labu ya 40, panali ndo nimekumene boma, ni kampa ya nakuiza na izi bilo kwa local market. Chimuzi muziso, tipempe una kuti titokoza kuti panopa mwina privilege mwapanga simako sugar kuti yaji kufanya kwa increase security and zimene zvino kupitira ndito chifuwa ngati sugar ujaso azibizana kuti kunja mwapanga simako kuti osadutsa ma normal channels ndio sugar je au nonga so availability pajani pa local market barova nda and above una kuti a Malawi TNT yambe ati kupeti ndi kutekera ndipo makampani achi Malawi ngati meli salima sugar tiwene uipanga support. Panopasu mkwani uirofu kucha, leadership panopa mida Malawi. Hindi mwona zinda kucha, but there is a lot of Malawians that are leading that company. And we believe, we focus here is also to feed the local journey, local Malawians. So we need to support these companies. But over and above, a company like Salima, the current leadership hii, itilaka kuonda, mwina kuipa tsa mpata. Tufa mwina zikamba hinda yonja, ina mwona gara tuwe nita kuno, dema kajus, haminu nasanka acha, ubuwe tsa mwena, zitu soko nikira. Stama tini mpata, mwona asanka, nipomo la mwere hinda, yabono mwena wasanka antua. About in the part of maybe for the next 1 or 2 years or 3 years, but if you say Mangayani, Mangamasiko. Tikatero and the good to one capitalization to be a subway in the Rama company, Kaikara through budgetary support or Lakara through Mina stock exchange, duty companies, the deal of 40. And I come as a way of which I can invest over now as a bit of a stock exchange, Google shares. The company became a public listing. Ikalaya Malawi, nita putita teteza, chumajaa Malawi, teteza, zimuzaa Malawi, masa Malawi, haupindwa nao. pangano se dili ngane sugar one of the commodities emene ima divuno malawi kuno kuchi sugar we've got control ndipo tose zabe kuno pakana kanikani
Mr. Fryson Jones ndatokoza kuti munabwera kuti ya malawi amvetsetse kuti za sugars zikuenda bwanji
ndatokoza
so Mr. Mkwezalamba Robert chifuwa jangawe ya nubwera problem nene
Hai ziko mukwambi tizabwera kuti tisachiendese tizawerenge page by page
ndajona kuti ndikachikunze ndoti
eh
ndofunika tizatengera tizatengera
ngane chifunga ofozi zokuta pamuli zvinotsimisa chitika zvoda mara zvidziwa tofutura kuma live kuno ntana akalakwitsa amakwera sapa chu kuringa tiri wondo olunga
Tidzidze modelo program ine ya Timvetse ndokuda kuku MBC Television komanso MBC Radio 1 Blessing dzichiloka dzina langa tinali ndi akulakulo chokera ku Black Economic Empowerment Movement Mr. Robert Mkwezalamba komanso Mr. Fryson Jones Blessing dzichiloka kuti zani kumvera ndikonera ma program osiyana siyana tabita